Notwendig hier grad die Hunger in der Air. Wie geht's da wohl hier? Dann wo mir was in der? Hä? Dann wo mir was in der? Hä?
Mapenzi ya Mike si haba, mimi nisha jaza kibaba, kuchangamkia sana, hapo utachanga mamiaka, it's a small small world, na kadhalika culture zimegawanyika, tabanyika, kwa kila kona kwa hivyo one wrong turn, ni possibly disaster, Mrs. Kiki tisho, tu ni kama barrier, na tena mingi ya ziko, ni kama free dollars, awana free molars, lazima bado achanga, za vifaranga ujanja, utatuliwa na mwee, wenye sikio ni ndewe, sindovalisho vipuli, kauna tamaji puli, kaya koluga ilipi, nitaki gani mshikazi, itafanya ubaki katodla.
Tuse mishika, ngumi in the air. Tikisha mwili, nangumi back in there. Nangumi back in there. Nangumi back in there. Tuse mishika, ngumi in the air. Tikisha mwili, nangumi back in there. Nangumi back in there.
Yeah, na siki ma split, ma leaf, ndo ni ban ma beef, hizi skills na sieve, a sieve ni seafood na sea, kwa sea ya uski, ni tau kwa desert, tunataka kuski ya uski, squeezy maskini, ni uva maskini jeans, narudisha marapa kwa track, got train, wa train, cause eh, this how it's supposed to be, yata wale marapa hapo hapa, wanaeza waka see, ngekua ni exam, ngekua size, wana D, awezi fanya kitu kama E, tangu wezi za F2, ever ready, badu ni G, na roll na washamba, the G's, awezi bishana na I, rap wangu ni Jay na na make my K. Uliza tanda ilishanza kunipay. Nothing we are past na future you na live today.
Tupe mishika ngumi in the air. Tikisha mwili na ngumi back in there. Na ngumi back in there. Na ngumi back in there. Tupe mishika ngumi in the air. Tikisha mwili na ngumi back in there. Na ngumi back in there.
Sani ka umeiva basi come over. Chukua jukua jisani time ya kudeliver. Rhymes concentrated dadi zina wapan liver. Upuzi ni kuvuka daraja na ujapika kwa river. Assumption kuuza zita kugovern ka serikali. Kati yetu sote lazima kuna moja na serikali. Anaeza atawepa we ili jioni asikose ugali. Atishibi tena na wali. Atichovi asali tukoso unlimited. Standing mkono kifuani. Machizi tuko united checking gumi hewani. Samzuke meshika kambua jangwani. Upendo kwa masista mani kwa ndugu walioko ndani.
Samzuke meshika gumi in the air. Tikisha mwili na gumi back in there. Na gumi back in there. Na gumi back in there. Samzuke meshika gumi in the air. Tikisha mwili na gumi back in there. Na gumi back in there.
Yes, deep down in gumu, till you have to face it like a snake. Penyo pindi kuna machungu, na kila tisa kwezi mwezi. Under the sun, wasi blake. Blood the west, wasi tegi. Ki get hurt, no survive it. Keep it up, keep no focus. Ngota Francis, Blake broadcast. Kila vasa za malokas, wako boga, so is the focus. Wanna discuss, kila lies, visualize, realize. Criticize, na analyze. Vile safari, who come. Na zile mo, bonga points. Blood, mata, sadam. The try to groom me the same. Ama kuni get insane. Kwezi brand, ni cheese. Come easy, ain't no easy. And to get with easy. My tricks are Bruce Lee and tactics are Jet Li.
Samzuke meshika ngumi in the air. Tikisha mwili na ngumi back in there. Na ngumi back in there. Na ngumi back in there. Samzuke meshika ngumi in the air. Tikisha mwili na ngumi back in there. Na ngumi back in there.